We just praise God again today in this meeting.
Tunamshukuru Mungu tena katika mkutano wa siku ya leo.
It's so good to be coming on the radio once again.
Ni vyema tena kuja katika radio yako.
Coming to you with the word of the living God.
Nikija kwako katika pamoja na neno la Mungu.
For the next 30 minutes.
Katika muda wa dakika 30 zinazokuja.
We thank God for his soon coming.
Tunashukuru Mungu kwa sababu hivi karibuni utakuwa unatusikia.
For surely he is soon coming.
Na kwamba yeye anakuja hivi karibuni.
Amen.
Amen.
And today I'll be reading in Revelation chapter 18.
Na leo tutasoma katika Ufunuo wa Yohana mlango wa 18.
And I'll be touching somewhat in Ezekiel chapter 8.
Na pia tutaweza kurudi katika Ezekiel mlango wake wa 8.
The general message today will be something like this.
Ujumbe huu itakuwa ni juu ya
what the church has really become now in these the last days.
Kile ambacho kanisa limekuwa katika nyakati hizi za mwisho.
People think that God has gone to sleep.
Watu wanafikiri ya kwamba Mungu ameenda amelala.
They think that he doesn't see the evil that's happening on the earth.
Wanawaza ya kwamba Mungu ni kama haoni mabaya ama maovu yanayotendeka katika ulimwengu.
And if they think that because a long time has expired.
Na kwa sababu wanafikiri ya kwamba Mungu ameuchukua katika muda mrefu.
Nothing seems to be happening.
Na hakuna kitu kinachoonekana kutendeka.
They say, where is the promise of the fathers?
Wanasema basi ipo wapi ile ahadi ya baba yetu?
For all things remain the same.
Na kwa sababu mambo yote yanabaki jinsi yalivyo.
Where's the promise of the fathers? All things are the same.
Je, ile ahadi iliyotolewa kwa baba zetu iko wapi?
Generations now, nothing much seems to be happening.
Visasi vingi vimepita, hakuna kitu kinaonekana kutendeka.
But let me tell you out there in radio world.
Lakini wacha nikwambie hivi wewe unayesikiliza.
God is very much alive.
Mungu anaishi.
And the nations.
Na mataifa.
Need to come back to God.
Yanahitaji kumrudia Mungu.
The nations need to return to holiness.
Mataifa yanahitaji kurudi katika utakatifu.
Because if you think that God is not going to raise up a people,
maana iwapo utafikiri ya kwamba Mungu hataweza kujinulia watu,
you're very much mistaken.
Basi umepotea na kupotoka.
Though heaven and earth may pass away,
hata kama mbingu na nchi itapita,
but my word shall never pass away.
Lakini neno langu litabaki na wala halitapita.
God said this once more. He said, "I will shake the earth."
Na Yesu Mungu anasema ya kwamba bado ataitikiza nchi.
Once more he said, "I will shake the earth."
Mara tena ataweza kuitikiza nchi.
And everything shall be shaken in heaven and in earth.
Na kila kitu kitatikizwa mbinguni pamoja na nchi.
So the things that remain that cannot be shaken.
Kwa hivyo yale vile vitu ambavyo tuwaza ya kwamba havitaweza kutikizwa.
So God is going to shake this earth with the word.
Mungu ataenda kuitikiza nchi na ulimwengu kupitia kwa neno.
And we need to enter in.
Na tunahitaji kuingia ndani.
So what I'm talking about today and what I'm going to preach about is warning people.
Kwa hivyo kila ambacho nazungumzia siku ya leo ni juu ya kuwatahadharisha watu.
People think that God will not raise up anybody anymore.
Watu wanafikiri ya kwamba Mungu hawezi inua mtu yeyote tena.
He will have his people.
Atakuwa na mtu wake.
And he's working right now in his remnant.
Na anatenda kazi katika kupata masalio ya watu.
He's creating right now his bride of people.
Na analeta pamoja wale watu ambao watateuliwa.
He's creating the wife, amen.
Anatengeneza bi harusi.
He's creating the preparation of the marriage supper of the lamb.
Na anafanya maandalizi kwa ajili ya harusi ya mwana kondoo.
And for those that will enter in.
Na wale watakaoingia ndani.
They'll find that place that rests.
Wataweza kuingia katika mapumziko.
Hallelujah.
Amen.
And what Revelation 18 talks about.
Na kila ambacho Ufunuo wa Yohana 18 unazungumzia.
Amen. Is how bad it's going to become in the last days.
Ni jinsi itakavyokuwa mbaya katika nyakati za mwisho.
How bad it will become in the last days.
Jinsi ambavyo siku za mwisho zitakuwa mbaya.
But God said this, he said, "I will pour my spirit upon all flesh."
Na Mungu anasema ya kwamba atawaachilia roho wake juu ya kila
mtu. Your sons and your daughters shall prophesy.
Na wana wenu pamoja na wana wenu na binti zenu wataweza kunena.
Contrary to all these people that are to think they're the only one.
Na kutoa nabii na hata wale wanafikiri ya kwamba ni wao peke yao.
God is going to have his people.
Mungu atakuwa na watu wake.
And his sons and his daughters shall prophesy.
Na wana wake pamoja na binti zake wataweza kutoa nabii.
You shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you.
Na utapokea nguvu baada ya yule roho kujilia.
God has given me a spirit of revelation to the power of the Holy Ghost.
Na Mungu amenipa ufunuo kupitia kwa Roho Mtakatifu.
As he gives to everybody that's baptized with the power of God.
Na anampa yeyote yule ambaye amejazwa na nguvu za Roho.
And through that the body of Christ is created on the earth.
Na kupitia kwa hiyo ndipo mwili wa Kristo unatengenezwa katika ulimwengu.
Hallelujah.
Amen.
So be careful out there, prophet, preacher, saying you're the only one.
Kwa hivyo wewe unayekuwa ni nabii unayosema ni mimi peke yangu, jihadhari.
Contrary to the word of God.
Kwa sababu ni kinyume na neno la Mungu.
Amen. He said, I have my sons and my daughters.
Maana Mungu anasema ya kwamba binti zangu na wana wangu.
Hallelujah.
Amen.
Let me read in English a little bit first.
Tasoma kwa Kiingereza.
Amen. Revelation chapter 18. And after these things I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was laden with his glory. And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, and has become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies. And I heard another voice, the voice of God, amen.
Amen.
And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people. Saying, Come out of her, my people, that you be not partakers of her sins, and that you receive not of her plagues. For her sins have reached unto heaven, and God has remembered her iniquities.
Baada ya hayo, naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka makuu, na inji ikangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli, ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani, na ngome ya kila roho mchafu, na kuchukiza, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mpinyo wa ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme na inchi wamezini naye, na wafanya biashara wa inchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, muzishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu amekumbuka maovu yake.
For her sins have reached unto heaven, and God has remembered her iniquities.
Kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu amekumbuka maovu yake.
Bible students that are here today and would be pastors,
wewe mwalimu wa Biblia uliyeko hapa na hata utakayekuwa mchungaji,
you must begin to realize that the end days are upon us.
Ni lazima uanze kuondoa ya kwamba siku za mwisho siko juu yetu.
And God is calling on his people to come out of the unclean thing.
Na Mungu anawaita watu wake watoke katika mambo maovu.
It doesn't matter what you think. God said, "My sheep know my voice, and they will follow me."
Haijalishi kila mtu atasema, lakini Mungu alisema ya kwamba kondoo wake waifahamu sauti yake na watamfuata.
So the word of God is quite capable to bring people forward. Amen.
Kwa neno la Mungu lina uwezo wa kuwaleta watu na kuwazidisha kwenda mbele.
We're living in these days now.
Tunaishi katika nyakati hizo ama siku hizo.
God is talking to his people.
Ambapo Mungu ananena pamoja na watu wake.
Hallelujah.
Amen.
And verse 4, I'll read that again. And I heard another voice from heaven saying, "Come out of her, my people, that you be not partakers of her sins, and that you receive not of her plagues."
Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake.
One time there was great healing in the church.
Wakati mmoja palikuwa na uponyaji mkuu kanisani.
One time there was great health in the church.
Wakati mwingine watu walikuwa na afya nzuri wakati mmoja.
But more and more now you see people are more, Christians are more sickly than anybody.
Lakini katika nyakati hizo utaona ya kwamba watu wa Kristo wengi ni wagonjwa kuliko watu wengine.
They are more sickly than anybody.
Ni wagonjwa zaidi ya watu wa kawaida.
Especially in North America where I come from.
Zaidi hata kule Marekani mahali ambapo natoka.
More people now are on medication, amen, than ever before.
Watu wengi wako kwenye madawa zaidi ya siku za nyuma.
Amen.
Amen.
The Bible says this, the prayer of faith shall save the sick.
Biblia inasema ya kwamba ombi la imani litawaponya wagonjwa.
And the Lord shall raise them up.
Na Bwana atapata kuwainua tena.
These signs shall follow them that believe.
Na ishara hizi zitambatana pamoja nao waaminio.
My name they shall cast out devils.
Kwa jina langu watayakemea mapepo.
And they shall lay hands upon the sick.
Na tawatilia wagonjwa mikono.
And they shall recover.
Nao watapona.
Amen.
Amen.
So I'm preaching to the whosoever.
Kwa hivyo naubiria yeyote awaye yule.
If I had to look around in the world today, I'd say it's hopeless.
Kwa hivyo iwapo ningetazama katika ulimwengu ningesema hapana tumaini.
But I stand upon the word.
Lakini nasimama juu ya neno.
God said he would have a remnant of people.
Maana Mungu alisema kutakuwa na masalio ya watu.
And what God is asking people is to come out from among it.
Na kila Mungu anawauliza watu ni kwamba watoke katikati yao walio wao.
But instead of that now we're seeing.
Lakini kuliko hiyo tunaona.
And this is being encouraged by all churches and most pastors.
Na hii imewezwa zaidi kuweza kulelewa pamoja na makanisa mengi na wachungaji.
To come out of it, let's all come together.
Kuliko kuondoka ndani yake wanasema tuje wote pamoja.
So they're all coming together.
Wote wanakuja pamoja.
The Catholics,
Wakatholiki,
the Protestant,
wale wa Protestanti,
all denominations now,
pamoja na makanisa na dini zote,
all the bishops,
wote pamoja na bishop pamoja na mashemazi,
all the hierarchies now,
na wale watu walioko katika sehemu na vyeo vya juu,
coming together,
wanakuja pamoja,
and what they're considering a great move of God,
na kila ambacho wanafikiri kwamba ni uwepo wa Mungu.
But it's contrary to what the Bible says.
Lakini zaidi ni kinyume na kila ambacho Biblia inasema.
And that's what God has called me to preach.
Na hiyo ndio Mungu ameniita ili kwamba nihubiri.
He said come out of it.
Alisema ya kwamba toka ndani mwao.
And that's what I done, amen.
Na hivyo ndio nimefanya.
That's what I done over 30 years ago, I came out of it.
Miaka 30 iliyopita nilitoka ndani yao.
And I began preaching and suffering persecution.
Na nikaanza kuhubiri na kupitia mateso.
It's like our Sunday school teacher, we heard her preach her Sunday. I repeat it again.
Mbavo, yule mwalimu wetu wa Sunday school Jumapili alivyofundisha.
I got a very strong message of what she said.
Nilipata ujumbe kwa kila alichokuwa akifundisha.
Amen.
Amen.
See, many people are like Peter.
Watu wengi ni kama Petero.
They're following Jesus from a distance.
Wanamfuata Yesu lakini kwa umbali tu.
Like that's the way he was.
Na hivyo ndivyo alivyokuwa.
But he did get converted after.
Lakini baadaye Petero aliweza kuokolewa.
And he began following Jesus the right way.
Naanza kumfuata Yesu kwa njia inayofaa.
As a matter of fact, tradition has it that he was crucified.
Na hata zaidi mwisho akaweza kuangikwa tena juu ya mti.
When we read that in the Bible where Peter followed from afar off or from a distance.
Lakini tunaposoma sehemu ile ambayo Petero alimfuata kwa umbali.
I said, "Yes, Lord."
Nasema ndio Bwana.
I caught this right away. Yes, Lord.
Niliweza kuona hii na nikasema ndio.
That's most Christians are from a distance.
Ndivyo Wakristo wengi walivyo wanamfuata kwa umbali.
And they don't want to enter in, amen, to where they will get persecution.
Na wataki kuingia katika sehemu ambapo watapata majaribu.
They don't want to enter in where we'll reduce the amount of money in the offering plate.
Hawataki kuingia mahali ambapo pataingiwa na kuambiwa ya kwamba sadaka imepunguka.
They don't want to enter in where we'll receive persecution with their family members.
Hawataki kupata mateso kutoka kwa jamii na familia.
So they won't separate from their families.
Iba hawezi kujitenga kutoka kwao.
And all the corruption that's around them.
Pamoja na mambo yote ya uharibifu yanayowazunguka.
They want to greet everybody with a slap of hands, amen, all the time.
Wanataka tu wasalimiane na kila mmoja.
And just say Bwana asifiwe all the time.
Kuambia Bwana asifiwe kila
wakati. Instead of rebuke some people.
Kuliko watu wengine kuwakemea.
Amen. What are you doing with earrings in your ears?
Je, unafanya nini na vipuli masikioni?
What are you doing with miniskirt on?
Unafanya nini pamoja na minisketi?
What are you doing when you see your brothers in need and you don't help him?
Je, unafanya nini unapoona ndugu anahitaji umsaidie?
What are you doing when you see your brother has need of food, chakula and you don't help him?
Wakati unaona ndugu yako anahitaji chakula umsaidie, unafanya nini?
Amen.
Amen.
God sees all these things.
Mungu anayaona mambo haya yote.
This is what I'll be preaching in the next week.
Nitakuwa nahubiri hivi juma linalopita.
So tune in.
Nalokuja.
Because I'll be telling you what it takes to make heaven.
Ungana nami pamoja nitakuwa na kuelezea ni nini unahitaji ili uingie mbinguni.
It may surprise some people.
Kisha utaweza kushangazwa.
How simple it is.
Jinsi ilivyo rahisi kuingia mbinguni.
One of the most important things.
Na ni sehemu ambayo ni muhimu sana.
And that's what people are just worried about.
Na hiyo ndio watu wanashughulika nayo.
How they greet everybody.
Jinsi wanasalimiana.
And how they talk to everybody.
Jinsi wanazungumza na kila mmoja.
And they keep their light is hidden underneath a bushel.
Na wanaficha taa yao haionekani.
But Jesus said this.
Lakini Yesu alisema hivi.
A city set upon a hill, you can't hide it.
Mji ulio juu ya kilima hauwezi kufichwa.
So what are you doing holding your peace?
Je, unafanya nini kushikilia amani?
When you see your relatives and all other church members.
Amani yako pamoja na watu wanaokuzunguka wa jamii na watu wa kanisani.
What are you doing? Pastor standing in the pulpit and not preaching all the truth.
Wewe mhubiri unayesimama ukihubiri na uhubiri kweli yote.
Amen. Preaching the things they need to hear.
Ukihubiri mambo ambayo watu wanahitaji kusikia.
How people ought to get married properly.
Kuliko watu chinzi wanahitaji kufanya ndoa vyema.
Put off tribalisms.
Na waweza kuondoa ukabila.
And all those things.
Na mambo kama hayo.
But it's hard when that's the way the pastors are themselves.
Lakini vigumu kwa sababu wachungaji wengi wako namna hiyo.
We're not supposed to be mixed in with anybody.
Hatuhitaji kungamanika na watu wengine.
Only Jesus Christ and Him crucified.
Ila tu tumjue Yesu Kristo aliyesulubishwa.
We're not to go back, amen, to Egypt.
Si kwamba turudi Misri.
We're not going to go back to be relying on the governments.
Ili tuende tutegemee tu kwamba ni serikali itatusaidia.
We should be helping the governments. Amen.
Tunahitaji kuisaidia serikali.
By being a Christian in the land.
Kwa sababu sisi ni Wakristo katika nchi.
By prospering the right way.
Kwa kuweza kuwa na maendeleo yanayostahili.
Having a business and hiring on people.
Na kuwa na biashara.
Instead of look to see what we can get.
Na hata kuajiri wengine kuliko kuangalia utapokea nini.
We ought to be praying for the government.
Lazima tuupate kuombea serikali yetu.
On our knees and we'll see a difference in Kenya.
Kila wakati tuwe kwenye magoti kisha tutaona utofauti Kenya.
Instead of bringing everything down, pray.
Kuliko kuleta kila kitu chini basi ingia kwa magoti na uombe.
It's serious prayer.
Na uweze kuomba ukimaanisha.
Pray for government leaders. Pray for the police force.
Serikali ombea viongozi, ombea pamoja na askari.
You criticize everything all the time.
Kuliko kuwalaumu kila wakati.
No matter what you see.
Haijalishi unaona nini.
Speak evil, the Bible says, of some men. Is that what it says?
Biblia inasema ya kwamba tunene vibaya kuhusu watu fulani. Inasema hivyo kweli?
Does the Bible say speak evil of some men?
Inasema ya kwamba tunene vibaya kuhusu watu fulani?
Or does it say speak evil of no man?
Ama inasema ya kwamba tusinene kitu kibaya kumuhusu mtu yeyote.
Get on your knees and pray for your enemies.
Enda na upata kumuombea adui yako.
Pray for those that would despitefully use you.
Aombea yule ambaye anaweza kutumia visivyo.
Amen. If they smite you on the one cheek, turn the other one, amen.
Kupiga katika upande huu,
for the sake of the gospel, that is.
Kwa sababu ya injili,
for the things that are spiritual, that is.
Na kwa mambo yaliyo ya kiroho.
But instead of that, we take our brother to court.
Lakini kuliko hivyo, tunawapeleka wendugu zetu kwenda mahakamani.
Paul said, suffer to be defrauded.
Paulo alisema ya kwamba vumilia na hata wakati unaponyanganywa.
And rather than take your brother to court.
Kuliko uende na kupigana mahakamani.
Hallelujah. Oh, it's good to be saved today.
Ni vyema kuokoka siku ya leo.
So, God is commanding to come out from among it.
Mungu anaamrisha kutoka ndani ya maovu.
And he's saying in verse 2, he's saying this.
Na katika mstari wa pili anasema hivi.
The angel cried mightily with a strong voice saying, Babylon, the great is falling.
Malaika akalia kwa sauti kuu akisema umeanguka, umeanguka.
And that is the world church today.
Na hivi ndivyo kanisa ya ulimwengu wa leo.
And has become the habitation of devils.
Na umekuwa maskani ya shetani.
And a hold of every foul spirit.
Na ngome ya kila roho mchafu.
And a cage of every unclean and hateful bird.
Na mwenye kuchukiza kwa kuwa mataifa yote.
Now, stop thinking this is for the future.
Acha kufikiri ya kwamba mambo haya ni ya siku za usoni.
This is now, today is happening.
Lakini haya mambo yanatendeka leo hivi.
And God is calling out his people.
Na Mungu anawaita watu wake leo.
And I'm preaching the word of God.
Na ninahubiri neno la Mungu.
From my lips.
Kutoka kwa nafasi yangu na kinywa changu.
To the power of the Holy Ghost.
Pitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu.
And God will honor this.
Na Mungu ataweza kuheshimu hiyo.
I don't need music in the background as I preach.
Sihitaji niweke muziki ukienda chini kwa chini huko nyuma na kwa
mbele. Preachers, they put on preaching and then they have.
Jinsi ninavyoona wahubiri wengine wanaweka muziki nyuma wakizidi kuhubiri.
Seductive music in the background.
Ili ya kwamba muziki upate kushika mawazo ya watu.
As they preach.
Pole pole wakati wanahubiri.
Yeah, as they preach, you have this music in the background.
Ili ya kwamba waweze pia kurejelea na kuatazama
hizo nyimbo. Seduce people, seduce them.
Ili ya kwamba wimbo upate kushika mawazo ya watu.
Amen, but a spirit, amen, other than the word.
Na itawaingia kuliko neno la Mungu.
See this all the time.
Na kwa sababu naona hii kila wakati.
My sheep know my voice.
Lakini kondoo wangu waijua na kuifahamu sauti yangu.
And I don't need special music in the background as I preach.
Sihitaji muziki kama huo ukiwa nyuma yangu nikihubiri.
To try and seduce people.
Kujaribu kuwashika watu mawazo.
And that's what the churches have become today.
Na hayo ndio makanisa yamekuwa siku ya leo.
They're a cage of every unclean.
Imekuwa ni ngome ya kila roho mchafu.
And hateful bird.
Na kila ndege wachafu.
Amen. So you're participating with me here today, you're hearing those things.
Uko pamoja nami unasikiliza ujumbe huu.
So what will you do today?
Je, utafanya nini?
Are you going to take heed?
Je, utasikia ujumbe huu?
And go forward the way God would have you to go.
Na uende mbele chinzi Mungu atakavyokuuliza.
Because God is commanding that we come out of it.
Kwa sababu Mungu anatuamuru ya kwamba tutoke ndani yake.
And I'm preaching to somebody out there today.
Ninahubiri mtu pia akiwa pale nje.
In Ezekiel chapter 8.
Na Ezekiel mlango wake wa 8.
And we'll close on that. Amen.
Ambapo tumalizia kipindi chetu.
Ezekiel chapter 8.
Zekeri mlango wa 8.
Hallelujah. Ezekiel had a vision.
Ezekiel alikuwa na maono.
Amen. He had a vision. God had given him a vision, Ezekiel.
Mungu alikuwa amempa maono Ezekiel.
As you read in chapter 8.
Ukisoma katika mlango wa 8.
And we'll go in chapter 8 and we'll read in verse 10.
Na tutasoma katika mstari wake wa 10.
So I went in and saw, and behold, every form of creeping things and abominable beasts, and all the idols of the house of Israel portrayed upon the wall round about.
Basi nikaingia nikaona natazama kila namna ya wadudu na wanyama wachafu wachukizao na taswira za vinyago vyote vya nyumba ya Israeli vimepigwa ukutani pande zote.
Now God,
Mungu,
is not talking now to us here today.
Azungumzi juu yetu leo.
And those that would hear my voice.
Na wale ambao watasikia juu yetu.
The day of Israel is over.
Ni kwa sababu nyakati za Israeli ziliisha.
Amen. The day of Ezekiel now is over.
Nyakati za Ezekiel ziliisha.
But now the word of God liveth and abideth forever.
Lakini neno la Mungu kumbuka linaishi milele.
It's in our midst today.
Kwa hivyo liko kati yetu siku ya leo.
So, he was seeing the same things as I just read in Revelation.
Ezekiel alikuwa akiona mambo hayo hayo ambayo tumesoma katika kitabu cha Ufunuo.
All the creeping things have come in the church.
Wote wadudu wakija na kuingia kanisani.
Oh, people are waiting to think that there's going to be some kind of a, you know, some kind of a big idol.
Watu wanafikiri ya kwamba kutakuwa na sanamu kubwa ambayo itaonekana ikiingia kanisani.
That you can see with your eyes.
Ambayo unaweza kuiona kwa macho yako.
Amen. Like Dagon, the god of the Philistines.
Ama kama yule ile miungu ya Wafilisti.
Amen. No, it's not like that.
Sio hivyo.
Amen. The devil is going to get in through the worship, through Christianity, that way.
Shetani atapata kuingia ndani kupitia kwa kusifu na kuabudu kupitia kwa Ukristo.
It won't be some foreign religion.
Itakuwa ni kama ni sehemu ya dini.
Christianity will become corrupted.
Maana Ukristo sasa utakuwa umefungukiwa.
I speak the word of God today.
Nina neno neno la Mungu siku ya leo.
Christianity itself is corrupted.
Ukristo wenyewe umeharibika.
And we're now in the last days.
Na tuko katika nyakati za mwisho.
And we need to take heed.
Na tunahitaji kusikia.
Because the word of God is going out.
Na kuangalia maana neno la Mungu limekuja kwetu.
It's going out all over.
Linaenda kila mahali na kuenea.
God is going to raise up his people.
Na Mungu atainua watu wake.
In these are last days.
Katika nyakati hizi za mwisho.
And we'll go to verse 9.
Na tutaenda katika mstari wake wa 9.
Of chapter 9 of Ezekiel.
Na mlango wa 9 na mstari wake.
As I try to condense this a bit.
Ninapojaribu kushikanisha mafundisho haya yote.
The message I'm trying to relate today is that the church has become unclean.
Na ujumbe nao zungumzia siku ya leo ni ya kwamba kanisa limekuwa potofu.
All the abominations of Christmas and all those things.
Na uchafu wote Christmas umeingia ndani.
Trying to say that all those things, amen, are, you know, in the name of Jesus.
Mambo yote yanayofanywa na uchafu wote unaofanywa kwa jina la Yesu.
Same sex marriage and all these things.
Watu wakifanya ndoa za chinzia moja.
These are the abominations.
Haya yote ni machukizo.
And the way people dress naked.
Na chinzi watu wanatembea uchi.
And they've lost all modesty and all those things.
Na wamepoteza kila hali yote.
Amen. And let me close on this.
Na wacha nifungie pale.
Then said he unto me, the iniquity of the house of Israel and Judah is exceeding great, and the land is full of blood, and the city full of perverseness. For they say, the Lord has forsaken the earth, and the Lord seeth not.
Ndipo akaniambia, uofu wa nyumba ya Israeli na Yuda ni mwingi sana, nayo inji imejaa damu, nao mji umejaa kupotosha hukumu. Mahana usema Bwana, asema Bwana, ameiacha inji hii, naye Bwana haoni.
I'm here to tell you today that the Lord does see.
Nataka nikueleze ya kwamba siku ya leo Bwana anaona mambo haya.
Amen. The Lord does see.
Bwana anayaona mambo haya.
And he has not forgotten.
Na hajapata kuyasahau.
Amen.
Amen.
But we need to take heed.
Kwa hivyo tunahitaji kuwa waangalifu.
These are last days.
Maana hizi ni nyakati za mwisho.
For God is calling out his people today.
Ambapo Mungu anawaita watu wake siku ya leo.
Are you ready for the coming of the Lord?
Je, uko tayari kwa kurudi kwake Bwana Yesu?
For the coming of the Lord draws nigh.
Kurudi kwake kumekaribia.
Hallelujah. The coming of the Lord draws nigh.
Bwana kumekaribia.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank God for all of you that listen to me on the radio.
Nashukuru ninyi wote mnaonisikia kwenye radio.
And on television.
na pamoja na TV,
and on the internet or wherever it may be.
Na pamoja na tovuti ama popote unaweza kuona nisikia.
I will give you some following information.
Nitaweza kupa habari hii.
If you want to write me, amen.
Ambayo ungependa kuiandika.
Or to find and know my email address.
Ama ungependa kuwasiliana pamoja nami kupitia kwa anwani.
So if you need prayer,
wapo wahitaji maombi,
or you need any more information,
ama wahitaji habari yoyote zaidi,
you can write to me at Post Office Box 1982.
Unaweza kuniandikia kutokana na anwani ya posta 1982.
It's Post Office Box 1982.
Hii ni anwani ya posta 1982.
In Kitale.
Kitale.
Postal code 30200.
Na weke kodi 30200.
Postal code 30200.
30200 ndio code ya posta.
Amen. That's how you can reach me. Also,
na pia,
Pastor W.R. Taylor,
unaweza kunipata kupitia kwa anwani ya email
at live.ca.
Pastor W.R. Taylor
at live.ca.
At live.ca.
Better still, find me.
Na hata zaidi waweza kunipata.
We have a tent church in Kitale.
Tuna kanisa la hema mjini Kitale.
If you need prayer request,
iwapo unahitaji maombi,
write that post office box.
Basi andika barua kwa anwani hiyo ya posta.
Or that email.
Ama kupitia kwa email, anwani ya email.
We welcome you to the house of God.
Tunakaribisha katika nyumba ya Bwana.
A place of holiness.
Mahana ni mahali patakatifu.
Amen.
Amen.